siwezi kukubembeleza mama. Wenzangu huna huruma na mie, unaniteza sana nihurumie. Sijui njia gani nitumie, bado kunywa sumu tumenijue. Mazoea yananisumbua, natamani ungejua na misipika pakua. Japo najua unanichukia, moyoni ushanitoa ila mwenzio naumia. Pole sana moyo wangu, meshalia sana moyo wangu, imesha kula kwangu. Mapenzi staki tena mi, mwenzangu asante.
Anela, 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 anela.
Tazama